agiteehi yalinik xatee kaaduk innaa lillaahi wainnaa ilayna raajicuun saag kaaduk elecdeehinimi cundhufocuk sidaaxa kilomitirki wonahtanteele yaagimiryanki tokkal cideehimaaxis kaaduk xaadaay lucuq tabankee inki saacadkee tabankeerama saacadka fanal cideehimaaxisinaga agiru hinihinaakaay yalika xabaya kaadukaaluku nara cideehimaaxise tanmu kaadukta saaku cagiteehti baayeninki kaadu gersin saaku kaadu gersi baadhul cagiseley misabata tanal ti baadho ayan fadhiinta taa firtin saaku diyaabane kaadukti baan kaadukta ma tiktok itle diyaab waxna neek ti baan kaadu saaku kaadukta man nagiru heena ku cidee beera kaadu gersi baadhul tuna ikkagteena neecidele misabata